Ronnie de Dawn.
Twakuzibwa bulungi mu famire yegombesa nga mamba wataba
dati
yatufumbira twali banji kale abalenzi n'abawala sali yali wagune Kyagulanyi ye yali wadalu muzeyi yatwagalanga era yamala n'atukuza ku mulembe gwe watukuza tulaba sali yakubuka miziki Kyagulanyi yagambya bufuzi naye ekyo tekitwawula tusigala tuli bandeemu muli baganda bange basaba mupakane ebyobufuzi tebitwawula enense tulwanya tekungulwa tuweereze bantu baffe tukuze bulungi abaana baffe muli baganda bange basaba mupakane ebyobufuzi tebitwawula enense tulwanya tekungulwa tuweereze bantu baffe tukuze bulungi abaana baffe kino tekiri kufe bamungi fekka buli omu kimukwatako mu kifo ky'okubawaga mutuyambe mubakakanye Kaini yasanjaga Abeli olw'obujja n'efitina tukuze tuyakukamu bano mulimu era tukola ku mbu n'abawagizi era tulina bamububanga n'enguudo tutambulira ku zimbu mukome bino bye mwesunasuna abasinga wano ba people power muwoza people power buli muntu wa people power
people power
gemanyi gabalonzi era beba mwakalulu abakawa muzeyi
nze kenyini ni people power
muzeyi kagutafuga ba people power singa si people power twandibadde mudukaduka heyo esala yange for God and my country muli baganda bange basaba mupakane ebyobufuzi tebitwawula enense tulwanya tekungulwa tuweereze bantu baffe tukuze bulungi abaana baffe muli baganda bange basaba mupakane ebyobufuzi tebitwawula enense tulwanya tekungulwa tuweereze bantu baffe tukuze bulungi abaana baffe nzeyo lijjajja waffe ffe tuli bazzukulu bo kula ku nsonga z'abantu bo n'abavubuka emirimu bafunire wano juzire wantuma okubagiza n'amaziga ganyunguka abantu balina ebibaluma eddagala mbalwaliro n'emisolo b'otuma bekuza tebakola mirimu gyo kiba kisoboka tata wetukire yemu n'abantu bo bakwagala naye tebakulabako tebalina gwe baloopera muli baganda bange